Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Ọnụ na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya, make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Oya, make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know you man, Peyton say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. If you know a man, Peyton say you be God. Make the call, invite them on. Obulo wo nyakwulu biaba. Obulo no nyakwulu kute. Obulike nyakelu keta. O waga malili ike bikechi. Onu lewu na mada buru Chukwu. Onu lewu na mada buru Chukwu. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya, make you come, make you show your power. Maka ni fe no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Esi oku. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya, make you come, make you show your power.